and attack anyone who make you cry. And that's how I do.
Banangi ya sawa ene tufo kwanjula. Yangu wa muri wa banangu.